todoba ka mid ah ladan iyo kow ruux oo ka mid ahaa dadkii deegaanka galqoryaale ee gobolka galgaduud ee dhowaan ay afduubteen maleeshiyada al-shabaab ayaa ka soo baxsaday gacantii kooxihii afduubka u haystay. hase ahaatee waxaa jira in weli ay ku harsan yihiin 54 ka mid ahaa dadkii laga afduubtay galqoryaale. inkastoo xiriiro kala duwan aan la samayna qaar ka mid a dadkii ka soo baxsaday gacanta maleeshiyada al-shabaab, haddana waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka sida ay ugu suurto gashay soo baxsashadooda iyo intii ay ku sugnaayeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo ahayd halkii al-shabaab ay ku afduubteen waxyaabihii ay kala kulmeen. dhinaca kale, wararka ay ka helaysa v o eda deegaanka Gurceel ayaa sheegaya in odayaal dhaqameedyo ku sugan Gurceel ay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo daayo tirada dadka ah ee ku harsan gacanta al-shabaab. ha yeeshee waxa ay ka gaabsadeen inay ka warramaan halka ay wax u marayaan, balse waxaa dadka deegaanka ay xaqiijinayaan in duqeyda dhaqanka ay ku howlan yihiin sidii loosoo furan lahaa dadkaasi oo qaarkood lasoo sheegaya inay haysato xaalad caafimaad darro. tiradan 61-da ee al-shabaab ay ka afduubteen deegaanka galqoryaale ee gobolka galgaduud ayaa isugu jira duqey dhaqan iyo dhallinyaro, kuwa oo loo haysto in al-shabaabku ay ka diideen bixinta lacag horay loogu ballansanaa oo ahayd diyo dad horay loo kala dilay. cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo.